I'm the golden boy, na Mike Andreas mochizimbe tindi gukchwera na ese wese bakubayuza nobonde hurere bigambo tindi kuchwera mushango unera futi bigambo te wese bakubayuza
oh jangwe no reality uveyo mu fantasy love in abundance.
Bigambo tindi kuchwera mushango unera futi bigambo te wese bakubayuza
oh jangwe no reality uveyo mu fantasy love in abundance baby te wese bakubayuza
kule wa uchingi ni wanone uza mapitika era manyichi gokoze saka sika zikazi jayo Matingane kati noluna kule na kusango kugamba mpulira Uli muru njufu kanya malaika Latest version sizire za soka Kisha wanyi sikibari ya kabareka Babu ya nabahire kamenyeka Narina besi kumutima bayusa yusa Nusanga zenanga na menyeka
Nobunde hurire bigambo Tindi kuchwera mushango Rafuti bigambo te wese bakubayuza
oh jangwe no reality uveyo mu fantasy love in abundance te wese bakubayuza
manyuwe terakitese abakusoma manyo nkachehera umutima kagugabira kitese Mwaba kuija kubi nyowe ntera kubi Eshonga yo mukaze nkwata kubi Tichijana bari kasima hari Umwana wa mchiga kampa
Njagaranga muri jogenda mekubampa Ibu nasima ze mungu yampa Akukwata kupande viga mbenga rapa Baromia ne juli fedu wa singe ranka
Nobunde hurire bigambo Tindi kuchwera mushango Rafuti bigambo te wese bakubayuza
oh jangwe no reality uveyo mu fantasy love in abundance te wese
jawonye sikibari kabareka babuye nabahire kamenyeka nari nabisiko mutima bayusa yusa nusanga zenaga namenyeka